studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde altinere sappo e jeena lewru janvier 2015 sappo e jeɗɗi yamɗe ƴilmo ƴaɓɓorima simma capanɗe nayyi e joyyi sewara ɓadale mum kala bokar suuri wonɗo kabaruji ɗo en Salim Diawara kañum gay kanti gon to ɓoggui jande to on kumpitita hande dow wiide ministre docotoroje o kañum e keƴƴaɗo nonno ndeɗo walde mawde leydi aɗa kumaniɗo banggal cellal ɓiɓɓe adama e aduna o ena kala ɓe jiiɗi e radio Mali wiide ñaw e bola ba o timmi le Mali fa laaɓi pelle murturɗe en kaɓi fa nawi nokku biyeteɗo tabanko emi nela kañi e dawrudiɓe muɗum ndenno dardi ministre ma yo forto hakkunde ɗeɗo pelle ndenno janggo Mali waɗata yewtereji yitumo wuuri hitande capanɗe joyyi e nayyo ɓerde ndenno nde tubakoɓe ndenno joppiri larme Mali ndenno son marlimi larme Mali hewtidima koye muɗum tiɗallaji ne goodi hikka luumo heeringo wiyetego febak ngo enna ana ɓuuɓi fa sanne saabi de yeeyoɓe kolliti danɗe ɗeɓe luwiɗe tinnama hikka fa sanne danɗe ɗe ana jaa fa e danɗe temere joyyi nden bisimilla moɗo studio tamani hande hollitidde aɗa wawi wiyede ñaw ebola o timmile Mali fa laaɓi sariya aɗa holliti ɗum selline caggal balɗe capanɗe nayyi e ɗiɗi so wala ɗo mata e leydi ni en na ɗum saabi mini ministre Ousmane Kone kañum e keƴƴaɗo nanno OMS e leydi OMS e leydi meɗen ndi en na yeɗude e ley hono radio Mali mawɗo jenno ndeɗo yeɗire mawde wiide ñaw o heddaki leydi meɗen ndi en na keɗuɗe Ousmane Dikko
ministre cella leydi men hokki taƴral ilat jeegon lewru décembre 2014 nde ñawɗo ebola cakkitono sawranoɗo bamako ɗo nde fay goto mataka mo ñaw o nangui le leydi men ley ñalaɗe capanɗe nayyi e ɗiɗi gondanoɗe e tawkede ñaw ebola nangali fay goto ndenno taƴral ɗum waɗi ñaw o laaɓi e le leydi men ndi keƴaɗo OMS docteur Fall kañum du ɗon jokki e wi makko so ley ñalaɗe capanɗe nayyi e ɗiɗi fay goto ñaw ebola o nangali tan taƴorama o laaɓi mali hewti hoore mum e oɗo ñaw ley jonte kurɗe ko haɓatoɓe e oɗo ñaw kañum e laamiɓe leydi ndi fuu immi so dari ɗum e tawede parti jeggite Mali ana hewrodiri e leyɗe ɗo ñaw o laaɓali ndenno teeɗade ana yiiɗa fa hande daraniɓe cellal cemminiro cenal fewde e jaama fa jaaɓa rentade
ndenno keƴaɗo e ndeɗo walde leyɗe aduna kumaniɗo banggal cella ɓiɓɓe aduma e aduna o enna mbiyeteɗo ndenno docteur Ibrahima Sose Fall kanko mo holliti Issa Faka Ba wiide leyɗe goɗɗe ana kaani ndenno ñambude honno Mali dabereji fi enna so ebola o timme e leydi ndi kede ne Oumar Waygalo
une bonne nouvelle
ɗum kabaru lobbona no hollitii wiide wakkati joni o min juɗɗidiri golleji amen ɗi fur homo furdu golli ko wawi ɗum woni banggal to muɗum to wakkati joni hono golle gollaɗo Mali ɗo sa ƴeewi ɗum hani hokkude ɗum wonono leyɗi ele goɗɗe ɗe jonte ebola ɗe goni e muɗum ɗe hakkille hono yimɓele ɓe min gollidiɓe ɗum wonono andanɓe hono ñaw jonte ɗe gorino min paabirto ɓen yimɓele to Guinée Conakry to caggal muɗum won banggue goɗɗo nafowo sanne ɗum woni famminde jama o hono jonte ebola ɗe gorrino min pammina jama o du hono ɗum watta so ɗum raaɓa wakkati jono miɗen gondi e gollude ɗum wonon to keeri leydi ndi to jata hakkude Mali kañe e laguine ɗi hakkillaji ɗum miɗen gondi hokkude ɗum wonono leyɗele goɗɗe ɗe eɗen mbawiide wakkati joni en kaɓi e jonte e bola ɗe en mbawiɗe du ka fa hande en jokkititto kaɓen e majje
sakiraɓe tinne neltoromi ndennoe ley helloji facebook twitter tiɗomaɗi ko wonno hunde fof ko woni miijako moɗon on jarama ndenno hulitidde basi mawɗo woni ko huɓɓi hakkude pelle murturɗe en hakkude muɗen nokku biyeteɗo tabankorde ndenno ɓe dardi ministre ma ɗum woni hono soddage mi leyɗe adunaɗoen kawre ɗo ene ɗe yalan poto hakkude mabɓe kanko bi goto mabɓe biyete Moussa Gatayer wi hono hakkude mabɓe an hano ko tawe ɓeɗo pottoɗo en saabi de ɗum laati ko hunde ɓeɗo gaari succami e mabɓe keɗoɗe Oumar Waygalo
minen miɗen dewi konggui amen ko wiide fa yiite guenñi fa hakkude amen mine e bamako ko sa ƴeewi ɗum wonono guuɓe ɓanɗe kaɓorɗe mbiɗe fa ndentiro koye mumen ɗe kamɓe adi uttidi yiide fewde amen iɗum foti balɗe tati hannden hay wakkati joni mine koye amen mi jaabi kiɓe hono golleji ɗiɓe gaɗɗi jaati wakkati joni miɗen gondi miɗen kuuri nokku o fur e manggal muɗum on wakkati somin paami wiide ɗum wonono yimɓele ministre maɓe kañe hono ɓen yimɓele jaati ɓe fur ley dende wotere ɓe gondi toon ɗum waɗi somin gaɗɗi noddago fewde adunare allah ndu fo wiide oni ɓe jaltina to yimɓemaɓɓe wakkati joni o saabi de sa ƴeewi yimɓele woɓɓe kamɓe gondi ɗum woni uttidi to yiite kañe kaɓorɗe bonɗe ɗe fewde amen ɗum wonon min e yimbe la noddi tirtobe azawad be
soldats e ministre be kany kolliti hude fu ittata du e darbe mudu en de sabi de kambe be ndokka mo golle mo poti fewtude e le wonde reendo jama o kany e jawdi jumudu e leedi meden di joko kejaado keerido le mali do en kany e general bikino bikimo kanko beta do kanko joko hore soldats oni be en denno be jidi en jehino kidal denno beta hande ciagal hono ko soldats denno mabbe goto be iwo lewdi tay o warato en ko be kolliti mun dido jambaaji jokka njottinama den jokka din jabbitima fa sanne e leydi meden di kolliti di jango woni yituma wuri hitande chapande joy en nay berde ko lalme mali hewti juude mudde iwde juude tubakoobe denno dido tidalla mun di yewtere ngati hikka do tidallaaji bawdi usman kornyo kanko mo dunke bangal basi jadno holliti mahamman almaymud wiide laamu o denno laamu fu garnodo so laami leydi meden ni be jeggitin laami mali fa labido dun tabin ni dido tidallaaji kede usman diko
ono ngoddi ke fa sanne ilande makko meden fa warde hande larme me tabori ke laawi kewdi yo wattu demokrasi kankun onino so wana dum e jabaade larme me ana wonno e le tifade le larmeji e leede men piliide de fu laminobe demokrasi cikino dum yadata e larme kewdo doole le hultugol samminede ilenden larme me hettina staggal dum waddi ko wadi hitande 2012 hollitinde e ngala larme denno kana keben kewdo doole
denno hollitinde cioggano buubi e hono de do lumo heeringo betego fe bango ena fasane yoga en kolliti cioggu o wala ko bunni dum wala ko tirsina takulle kewdo cioggu mutinama ngam be kolliji denno hasabide be kullitam hundo hundo fu ko wono jokka hono ko be luuri kambe do en de dande be ngone mbundan ya fa e ujunaji malli hembere kalisi se fa dun tin cioggoldi en fa sanne denno be lan mi lanu dirito e yoga be kedde mar waygalu
wala fedda hitan ikande miden do basi fu wala do kasa jeewi cioggudi woni ko ngada en ko fa gasa yimbe be ngara be je wakkati furbe biya be jaha be ngara so be keba sodde nokkuido mi jotto do sa jeewi dum wana ko yaa feeyi dum buri wina chapade jeddi ko min watale hen wakkar jono yimbe be kolliti don ko min ciotato ko belti do mudun jata ko so cioggo wada ko mi de andi jar sabde tidallaaji wodi e leedi ndi mi den ciotto do dum non kulli adi man koje ko yimbe parirto cioggo mudan fuuda temedi di fa yottade uynaidi di wakkar jono yimbe be be kebbini landi di sanne be lando tambe keddode be mi jaha e be ngara min e mi tinna cioggoji di fe sabde mi de andi tidallaaji ko li adnaara Allah ndu fuf hunde fu ko min ciotato do ana jogi cioggo mudun
produit a son prix
den no yoga en dun natu be lumu ko fe heringo bi tan ko fe ba ko do kolliti wi do kulle moy ngaran putti e le ngodo luma ka e memata ko bangal cioggoli sa bi do kulti tidallaaji an godi e le ni kede no usman diko fa
wattu ngonde o ana tiidi mi wari ƴewde lumo ngo so cogguji ana jaafi dañan ko darmi foore wala tafen dum ana torri seeɗa joni o kaake lobbi ka ana ko janginirde amen watere moƴƴini garmi darde e nde waylita ko heewi golle mayre du ana woodi yo ɗum garmi ƴewde somi yetta golloɓe nde yo ɗum waddi kam beete o ka mi ƴewan taaɓe bertaɗo goɗɗe
ɗee
kiraɓe hollitidde sukaɓe men fe ballonɓe ena kañum woni jokkaɓe biyeteɓe egle ɓe ana guine équatorial kamɓe janggoɓe kanni hawritidde ɓe cameroun ɓe fade nde ena warde gana kañi e sénégal ana piɗanno e kikiɗo nde mbayrannomi gana e sénégal fof nanino mbadde gorgo janggo so ɓen tilike e ley kikiɗa ko kase alangérie kañi afrique du sud kañum en du ana kañi pembude nden on jarama e heɗade muñe seeɗa sakiraɓe ƴeewe ko wodan en banggal région ngaji hollitidde wiide janggoɓe mawɓe sigaso yaya mi jangguino kanko ko jagotoɗo mawɗum mo walliri lalme mali ton ene ɗe ɓe kan ceɓaɓe ene ko yata million goto sifa keeɓa lanndiniro jokka hono yambi yewtereji mabɓe janggo ɗi kowoni ɗo ndenno kabaru yiyorere ndenno ndema ley mali ɓe enna heewɓe iwri jokka bamakoɗo enna fa yetto kuccalak ndenno e ley galluji men kewɗe ɓe gara fa ɓe jangguine to honno ɓe poti yirminirde e ndema e ley nokkuji mabɓe jande fuɗɗi kulikuro beete hande faaɓe ndenno ko foti yimɓe capanɗe jeeyon pammine dow hono ñew e bola oɗo tedirte noti ɓe enna ɓe iwri kaay ɓe iwri kulikuro kañum e siga sukala kañum e ley bamakoɗo enna ndenno lalme mali ana hankatede hude lamu mali o kañi inter national ndendo wiyeteɓe widal korɓe kañi e plan international kamɓe dawri ndeɗo jande muñe seeɗa saabi yewtereji ana wodi nden no hollitidde on kumpitam hande wiide ministre dokotorojo kanyi e kedjaado nden no walde leydi aduna min nden no bangal cellal be enbe cellini wiide nyaw e bola timi ele mali fatimi mel pelle murtube na kanyun gadi masibe mawdo nokku beede taban korto ele fa naawi be daade do yalla ministre man e hakkude mabbe jango mali watta yewtereji yitimo wuri de larme meden mali hewtuno dima ko mum iwde juude tubakobe lumo heringo en ana bubi hande fa same sabbi de holta ba tiidan laaji cogulli ana ngu albu ana tiidi to en fa sabbe ngam dande de be luwide en kala be jewte ñeno muñe seeda sabbi yewtere pula ko ana wodi